chichi jawe nyite mikwesese matunda bachaga taina kasiba nobu siso jakulya meche barumye ko to chenyinyibwa erosala keche mmese olaba kamwe mazamu wabulanda binyu nawe kakuba kubanyinga kava munda jobera chekanaba ze kukunyine bikwe bitagwa kuju obisombe
Toyomba mama vino vya munju tebikutisa bitono sijja kugano tukutte rubanane koyise gwa kawungo ero kitebye nkuku nyine biku birumyenzo okuzama naye nagamba konze kabinywe ngano nya mama mirembe wabasitani yaita munju natabara abafumbo manya bakyala mu abasomyeko ebibawubisa bitono bamwe kalamu mujibita nnyo Ganzi, Yariomu Sajago, Wembeja, Wanfule, Vitomi, Songa Nange, Bosuri, Rachimanye Nange, Ndimuntu, Aino Vulamo, Bukarubi, Rwambako Nange, Vivanja Bago. Nange bwentyo wenche unya chimbunyange byalo Nino omukyala gwe mpamata ayitibwa mama mirembe Wejabuleyo n'enkwesonyiwa n'enfuza ebikubo Gye nagwira bwentyo ku mwana muwala yali afumbye ekirenge Nali nkigaana nannisiba ku ntutuyina na wana akatogo Naye bwe ndyako ne kambugaana ngenze kukaddingana Era bagagga ekibeesi byayo mwana wattu nfumba Sibitibanga gwe byoddira n'ojjoolamuza obufumbo Era omukwano bwe gubula maka kizibu okufuna emirembe Mwe mubuwa ekyanya Bwe muyita obuwongo sale tuwasa bitiibwa Mwe mubawa ekyanya Bwe muyita obuwongo nange sijja kutuula Kalwendi njitebe mirembe
mirembi kopa nenjiga kusinga ronde kamchizikiza munango mpabulanga
Olabo yomba nsirise na yebwengeza
Obane muno dacho
Na wakati tuina mbozi tawabansiko
Usasiranga kombera
mkwe Atengo jula wisombo nyabonyo kamara
Itawa viensoma wa mbebi
Nemere yorusi nyabekona
Wachiteko no kutali musesa
Za watali uto siri amboga
Nyakubira jiko tochicha baba
Oborumu ye yande kukatubu
Babuta kafumba mbadeka
Ebyo byebyangu beyunga tocha waya
Watu byola bango mutali kumba
Za watali uto siri amboga
Nyakubira jiko tochicha baba
Oborumu ye yande kukatubu
Babuta kafumba mbadeka
Ebyo byebyangu beyunga tocha waya
Watu byola bango mutali kumba
Watu
byola bango mutali kumba
Za watali uto siri amboga.